Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha.